give me a break. Tasema niwe usi mara nyingi akina kuna ni mziki mzuri na mandogu tukiwa digitali najua na vakua.
Give me a break, break.
Niache kidogo.
Give me a break, break.
Niache kidogo tafadhali.
Give me a break, break.
Niache kidogo.
Give me a break.
Ushiro baba si so usiro haba usibane track hizo show zilete hapa kwa jina la Nicky ho jina la rapper una stress kilo mbili una ujinga kilo nne kipururu kilo saba kwa mikono kajitibu jinusuru mara saba
baba na baba miraba saba palipo nyinyi aparibiki sisi panga la shaba nifate maktaba huh? Nikiwafanya wanamsimulia mwenzao wakinipaga simsimuli mtu ndo tabia zao
ni bombo ni kama kuna chuo cha majungu bongo kisahau msosa mchana ilikuwa ni mombo squeeze na kula mwewe sio kama basi ni shombo na madeni yamepungua dukani kwa murumbo
baba Samantha easy man
give me a break break
niache kidogo
give me a break break
niache kidogo tafadhali
give me a break break
niache kidogo
give me a break break
niache kidogo tafadhali
give me a break break
niache kidogo
give me a break break
niache kidogo tafadhali
give me a break break
niache kidogo
give me a break break
niache kidogo tafadhali
Dunga na zita high music Babylon wanasema hiyo high music Flows na kupogonjo kaka are you sick? Promo zisha kubeba sasa mbona how fake? Vunga mwanangu kitani nye usu itwaga classic Chunga mwanangu sini shinda chuma nini plastic
Give me a break
Niache kidogo
God Mungu tuna mzigo mkubwa mbele yetu ndo binadamu wenzetu hatuwezi kuwa kimbia Kabla kitu kidogo hii dunia wakosefu Haya maisha yao ya kila siku wanalala mchana wanawanga usiku na piku pumbavu zimbio za warevu kuwa mtu mzima sio mavuzi na ndevu
wananyata noting'ata ulimi mbea ndo nawalea wananata na nini mina nata na biti wanang'atwa na mimi sina bari ya mjini wanipata lakini
niache kidogo
give me a break
niache kidogo
tafadhali
give me a break break
niache kidogo
give me a break
Niache kidogo tafadhali
Give me a break, break
Niache kidogo
Give me a break, break
Niache kidogo tafadhali
Give me a break, break
Niache kidogo
Give me a break, break
Niache kidogo tafadhali
Oh, I'm gonna knock on me so Mina sipinya korada my brother Mina waza kuzivusha boda Wauna waza kuzishucha chini nchini my brother Why you wanna go and do that, my brother? Why you wanna go and do that? Why you wanna go and do that? My brother. Where we sit in the house. Money,
give
money.
Give me a break.
Niache kidogo.
Give me a break.
Niache kidogo tafadhali.
Give me a break.
Niache kidogo. Niache kidogo tafadhali.
Give me a break. Break.
Niache kidogo.
Break. Break.
Niache kidogo tafadhali.
Give me a break. Break.
Niache kidogo.
Break.
Niache kidogo tafadhali
Give me a break, break Give me a break, break Give me a break, break Give me a break, break, break.